Ebyunga bichali bityo, government ya Uganda okuita mu ministry y'ebyobulamu, efulumiza ebiragiro bannayuganda bebalina okugoberera okulaba nga betangira okukwatibwa ekirwadde kya Ebola ekyabalusa okumuliraano wali mu ggwanga erya Congo. Omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ebyobulamu Dr. Dan Atwine asinzidde ku Media Center wano mu masekkati g'ekibuga Kampala n'alambulula.
Tusaba nti abalina enkungaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa cultural commemoration tuba especially abali ku border ya DRC district zo zonna bwe mba mwina cultural function tuba saba mugira mulindako tusazeewo okuyimirizaamu basi ezireeta abatambuze inyonyi zonna ezibadde ziba wano mu Uganda nga zigenda Congo tuziyimirizaamu katono.